what you wear. He's someone I know, I don't care. When I say my name, boy, you mean to me. Hata wanishike masikio, sito wasikia. Mana sauti yako yokosha moyo, dona isikia. Nishatia nanga, ya mapenzi, kwa bandari yako. Kamwe sito danga, kwa makuzi, na wetiba yangu.
Wenda mchanja wangu, unanitulia. Unaniwezea wenda mchanja wangu, kwenye hidunia. Nimepona wenda mchanja wangu, unanitulia. Unaniwezea wenda mchanja wangu, kwenye hidunia. Nimepona wewe.
Nilomia, nimeyasahau. Machozi nilolia, meyafuta wewe. Umerudisha furaha yangu, ilopotea muda. Na kuzivuta hisia zangu, kwa kunipa.